misango butamanya njumbi bizibu bimeritweso butaba mumanyi nebikuyisa omusinga nti biyinze mpawatasala mwekakati tosaba lupapula kuwandika nti kafeye yayindyagamba nkusaba osseeyo omwoyo nsobulamu bwange nninga musonda naffe kaseza agamba era kikakasisa nti yagenda wewaawo siyasoose naye nze erimba akadde akazibu nze nnakutuuma musango okuwulya eyassa tulina okuliwa tuwoza kuliko n'omusingira we kukusinga obulamu yenvujjo kati kasozi tumugumya tugumya naye ng'ebibuuzo bitumyerowoza nze naawe tewali ayinza kwawula mufukwa tajja kugenda n'ebitususa okumanya tulijuliza abatusinza obukodyo kino kyabuzeeko omukuguuka nokalagaane tekajja buliika mukama yalamuza bogo teyatuganya kuyasi teyaddiriza yeyali kasozi waffe kati laba yeye kasozi ng'olufumo kyakulabirako kikamwe ekikulu ntiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo
Oh,
agenze kagumanyi uomi chakulabira ko chikambe chikuventisa nokunyamira china chitalo nyanyo chitalo nyo chitalo walombesa ya china chitalo nyanyo chitalo nyo chitalo walombesa ya chakulabira ko chikambe chikuventisa nokunyamira.
Chitalo nyo, chitalo nyo, chitalo alumbe.
Chakurabira kochikamwe chikulenti sano kunyamira. Chino chitalo nyanyo, chitalo nyo, chitalo walumbe saya. Chakurabira kochikamwe chikulenti sano kunyamira. Chino chitalo nyanyo,